najimsafi.com.
Napotea mta mumivu nkitafta nyumba mapezi. What I believe, mshamba ndo anapotezwa kishezi. Umeni change mindset, now I try again.
J-drama on the beat.
Ah, baby, mwazako kwa kunisha zama zama. Ah, baby, milele nawe nitasimama mama. Ah, my lady, nikiwa nawe na si unyama nyama. Sina jambo nimesha dedi. Mazima kwa kunisha kwa mkwama hey. Iwe duniani ahela sawa. Popote mimi nitakupenda mwaya. Wanitezo vyo vyote sawa. Uwepo wako mie kwangu dawa. Kama kufoli nimefoli la. Tena mefoli nimefoli na. Baby sijali na sishindwi ma. Miadharani na kuchumu ma. Kama kufoli nimefoli la. Niwe na shibe mama niwe na anja. Bizi bizi ba watu tishina. Miadhara nitaku. Cause I'm falling in love. I'm falling in love. I'm falling in love. I'm falling in love. I'm falling in love.
Shapotea mta mumivu nkitafta nyumba mapenzi. What I believe, mshamba ndo anapotezwa kishenzi. Umeni change mindset, now I try again. Hata ukitaja bei, sina time ya kubagain. Najiona Mungu wa mapenzi, mbele yako malaika. Mlango wako na defend, timu isije kuaibika. Kipi nifanye pengine kuangaza kilomita. Au nipite kila mtani kitangaza kwenye speaker. Nirudi nyuma ndo hapana, mlango natokea. Sema hisa shingapi, kampuni niweke share. Nachongoje waseme, but me I don't care. Analala popo mchana, sembuse hawa wambea.
Kama kufoli nime fall in love. Tena me fall in, nime fall in love. Baby sijali na sishindwi ma. Miadharani na kuchumu ma. Kama kufoli nime fall in love. Niwe na shibe mama niwe na anja. Bizi bizi ba watu tishina. Miadharani taku. Cause I'm fall in love.